Savior, Mr. Royal Entertainment. And your auto. Nobody in the map of dry. Or John Top of dry. Every man of my love, my
life.
Every man of my love, my
life.
Every man of my love, my life.
Every man of my love, my life.
Every man of my love, my
life.
Every man of my love, my life.
Every man of my love, my life.
Every man of my love, my
life.
Every man of my love, my
life. Every man of
my love, my life. Every man of my love, my life. Every man of my
love,
kweka Mati wakalas Te kweka likule Igwewa Ukwa nukweje utano kada Ukwa nukwele vaka mkwali Igwe disi seleme Digo Na ente sikila ngbanya Uto yeru mazeka
Chichi, lo wendo do rayo, suwe ro chichi nundo do rayo. boy is thirty marama, a boy is thirty marama, where I see chinundo do raya. A boy is thirty marama, a boy is thirty marama, where I see chinundo do raya.
Oh, when did you forget it? That way, Rujaru boy, my love, why you're sorry, Jeboy. Oh, when did you forget it? Oh, when did you forget it? That way, we sent a time, my love, why you're sorry, Jeboy. Oh, when did you forget it? That way, but Jebolo.
Do-do-ra-nya-li-me-bo-yi. bolo bale gba unne mu
imale bolo nwendo dore ya
oba chi bale chi unne mu
imalo chi sono nwendo dore ya
oba fu bale chi unne mu
imale bolo nwendo dore ya
Do do ranya ando do ranya
Oh,
onye ọbụla nwere
ihe onye ọnụrụ biko gị
n'oge nweke ya erubekwa nwa akwa Chineke maka osimiri ya
onye ọnụrụ biko gị ije onye ọnụrụ biko gị ije
onye ọbụla nwere ndidi
onye ọnụrụ biko gị ije onye ọnụrụ biko gị ije
ndọrọ ka nwere ndidi
onye ọnụrụ biko gị ije
Sasha nwere ndidi
onye ọnụrụ biko ije 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 onye ọnụrụ biko ije
ichere ilu nwanyị nwere ndidi
onye ọnụrụ biko ije 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 onye ọnụrụ biko ije
ilaja ọchịchị nwere ndidi
onye ọnụrụ biko ije 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 onye ọnụrụ biko ije
ebute na ntụ nwere ndidi
onye ọnụrụ biko ije
Igwe nweta nwere ndidi
onye ọnụrụ biko ije 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 onye ọnụrụ biko ije onye ọnụrụ biko ije 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 onye ọnụrụ biko ije
Orise bụla igwe eleke ego
onye ọnụrụ biko ije 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 onye ọnụrụ biko ije
Ọbasi bụla igwe eleke ego
onye ọnụrụ biko ije ije Onye ọnụrụ biko ije
Anyị disapụla majekwa ikwe Anyị disapụla gbajekwa mbụ Anyị disapụla zijekwa shwa Anyị disapụla rijekwa ụlọ
Aye ye ye ye
Erum ya
Aye ye ye ye
Gagari ga
aye
Anyị disapụla yejekwa ufu Anyị disapụla majekwa ikwe Disapụla luje jire
aye ye ye ye
Kwerum ya
aye ye ye ye
Gagari ga aye Anyị disapụla nwụta jenwa Anyị disapụla egide jụlọ Anyị disapụla dozi chukwu
aye ye ye ye
Kwerum ya aye ye 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 Gagari ga aye Nụ ha ya o Ọtụrụ onye ọbụla na-atụpụrụ dọla Nwanyị disapụ bịala enweta ji bibi enweta Lagba nwanyị disapụ Egidekwa maka li disapụ gị kwuka ụlọ Ma gị kwuka okporo gị bata lịa Nwanyị disapụ bili ịgbada ya Gị mara ihe ibe ile eme Aka ibe ụnọ gị soro nọje Mere m gaghị o Nwanyị ọma nwanyị ọ Nwanyị disapụ la maje kwikwe Nwanyị disapụ la gbajekwa mbụ Nwanyị disapụ la zijekwa shwa Nwanyị disapụ la rijekwa ụlọ
Aye ye ye ye
Aye ye 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 Gagari ga aye Nwanyị disapụ la yeje kwufu Nwanyị disapụ la maje kwikwe Nwanyị disapụ la rije jire
Aye ye ye ye
Kwerum ya
Aye ye ye ye
Gagari ga aye
Aye
Nwanyị disapụ la maje kwikwe Nwanyị disapụ la gbajekwa mbụ Nwanyị disapụ la zijekwa shwa Nwanyị disapụ la rijekwa ụlọ
Aye ye ye ye
Kwerum ya
Aye ye ye ye
Gagari ga aye Nwanyị disapụ la yeje kwufu Nwanyị disapụ la maje kwikwe Nwanyị disapụ la rije jire
Aye ye ye ye
Kwerum ya
Aye ye ye ye
Gagari ga aye